angkhuleke emakhosini akhona undlunkulu wasemathini inkosi umgaze usihlalo wendlu yamakhosi la eZululand inkosi uBhovungane eyusekela sihlalo inkosi uDlamini iyasedumbe mashobane oyiso lesilo osuthu iso lesilo soJozela neyinduna zonke zamakhosi ezikhona la kulo mcimbi wethu abantwana bonke basendlunkulu ngiyabingelela kumfowethu umeya wasedumbe umajuba mavuso sekela meya wakwanongoma sekela meya wase-ZDM ilungu lesishayamthetho umfowethu umyeni ngiyabingelela kakhulu kumfowethu acting mayor uMaphisa engimkhonze ngokuthi undodana wami Councilor Mazibuko okuyena oyikhansela lalendawo esikuyona abafundisi bonke beinterfaith abaholwa umfowethu Ntombela nabo bonke ke abazalwana abakhona kule nkonzo yanamhlanje wonke ama-department akhona kule ndawo esikuyona ngimbonile umfowethu omele i-health umfowethu Vilakazi no-circuit manager ubaba usontshikazi no-CEO bonke abakhona beyibhedlela zala iZululand Sompisi we-youth we-road safety youth desk ye-road safety utatewethu mama uButhelezi wakona bhakho abaholi bakasantakho abakhona la i-management yakwanongoma umasipala wakhona okuyona masipala esikuwona namhlanje all senior management ekhona emele wonke ama-department iZululand DTT ne-LTT i-department engiqashwe kuyona yakwa-community safety and liaison nabakwa-transport abakhona la ngiyanibingelela abafowethu umphakathi ke wonke wala kwanongoma ngiyawubingelela angiqale ngokuxolisa ukuthi abafowethu nodadewethu ngizwile ukuthi bekufanele ngabe bathe beqala babedle ningiyabona ukuthi nephango seliyababulala umsebenzi wami kusho ukuthi ngeke uhambe kahle uma kuwukuthi ngizothi abaphephe emgaqweni baphephe ey'gebengwini kodwa bese bebulawa indlala ngawo-ke sikhona ispeech sami ngeke ngisakwazi ukusifunda sihlalo we-ANC ngiyakubona mfowethu ononobhala ngimbonile ukuthi ukhona we-ANC la kodwa ngiyazi ukuthi bakhona nabakwi-leadership ye-IFP kungenzeka ukuthi nje igqoko abayigqokile ziba ngambili hayi wena Maphisa awuyena i-leadership ufanele ngabe usume ukubuyi manje lokhu u-acte njalo nje uyazi u-acte nesitulo size sinqaba umbalula wathi ne-drawing board ikhathele manje ukulokubuyelwa kuyona kubuyelwa kuyona angiqale ngokuthi ngiyathanda ukucula kodwa kunento engiyigqaja ngayo njalo ukuthi mina lo ndlunkulu wasemathini sakhetha kahle kusho ukuthi urepresente nami kumntwana ongiganile njengoba ubecula kamnandi kangaka kusho ukuthi ke thina naye sinama-common denominator othisha ke be-maths bayazi ukuthi yini le baba umahlobo nentshumayelo yakho nabo bonke abafundisi abebekhulekela iy'hloko ezahlukene ngiyathobeka kakhulu emavikini amabili edlule bekunento okuthiwa u-Black Friday mina wami u-Black Friday yilo ukuthi uphospone-ke nje ngosuku kwase kuba yinamhlanje-ke nami inkonzo eshibhile yamahhala engiyithola ngaphandle kokunikela yilena-ke ngigqoka ukuthi ngizoyenzela la kwanongoma kuyiqiniso ukuthi isilo sihlale simemezela njalo ukuthi abantu baso abangaqedani undlunkulu wasemathenu uyena esebenza kakhulu na indaba yabantu abasuka la besebenza khona bazoqeda indaba zabo emakhaya enye sizathu senze ukuthi ngibe la ngoba la kune committee elakhethwa isilo ukuthi silekelelane ukulwa nobugebengu obenzeka ngoba abantu bezoqeda amagqube emakhaya ayikho kenye indawo ebesingayenza kuyo qinisile usekela meqhabhasha ukuthi eye province yonke kodwa ngiqoka ukuzoyenza la kwaNongoma mawubuye egoli abantu basegoli abafaya abaningi abasemahlabathini kule district abakwaNongoma abakwahlabisa abasemsinga basenquthu ngoke njengochampion wala ayikho enye indawo ebengaya kuyo ngaphandle kwala kwaNongoma nala izulu lelo kodwa kunezinto engifusa ukuzengeza kuloko ukuthi abantu besifazane bayahlukunyezwa lesikhathi ngiqala ngoSeptember uOctober ngawu dedicate ku transport month njengoba kujwayelekile uNovember kwayi inyanga yezo yokuphepha kwaumphakathi nawu namhlanje festive season uDecember akho ngozi kaDecember kaChristmas akho ngozi yama Easter ngozi dalwa yithi ngokushala budedengu emgaqweni kodwa ndlunkulu ngithayimile ngoba ngazalo ngikholwa ama jeans njakima kababa nomama untuli nomamkhwanazi uGrace are religious manje ke ngiyazi ukuthi thina sonke sinemthwalo ngokusho kweBhayibheli uma ufuna kube khona umuntu ozokuthwalela woza kubafundisi bakwenyusele kuJehova i-decision ke le ngicabanga ukuthi kufanele isikhathi nesikhathi ngihambe nayo ngiyazi ukuthi ngaphandle kokukholwa ukuthi izinto zizokwenzeka ngeke zenzeke and asikwazi ukwenzeka automatically now la kufanele khona ngize khona ngawoke ngiyathobeka kakhulu bafundisi bami ukuthi nize nonke ngobuningi benu kukhona ke izinto engifisa ukuthi ningilekelele kuzona ukuthi one sibe ingcenye yokuthi kwi-gender based violence silwe nangomkhuleko nangawo wonke amandla singaphiwa wona ngoba uma singakwenzanga lokho izolobo eliqhubeka abantu besifazane bahlukumezeke nabantwana enye into ebalulekile njengoba kuChristmas nje abantu bayakhuthuzwa KZN kungena abantu abanye basuka ophokolo badlule ngalama abaqhamuka empumalanga naseSwazini badlula kwaNongoma nomahambe kwa-N2 abanye baqhamuka empumalanga bangena eNewcastle balindele ukuthi sibaphathe ngezandla entofontofo kodwa mabefika isimo singavumi kunobugebengu kusho ukuthi labo bantu bazotshala imali yabo eKZN imoya yabo ingavumi uNdlunkulu usekhulumile ngeBhamu kuthi nje phela ngoba uNdlunkulu ngeke ngisho ukuthi sadla amatha wodwa sonke kodwa for ukuthi nje uNdlunkulu wasemathini angiboni ukuthi ngabe ngiyaphazama ngoba indawo ayiphethe vele isemathini dabezitha kodwa ngoba niyazi ukuthi nijahile iBhamu lezi ke sikhona kune amnesty ngolosihlanu esivumelene nondosi ukuthi abantu abaphethe iBhamu ke sibanikeze amnesty kuze kube uMay ukuze after May sesiyohlangana nawe ke ngiyaxolisa mfundisi sesiyohlangana nawe esikhaleni kwamfundisi uNtombela lapho siyobe singesenalo uxolo ivesi elifundwe ubaba uNtombela ngiyakwethemba ukuthi manje umuntu kaNkulunkulu bengivele ngikwazi kodwa namhlanje kudlulele kwethemba kwami ngoba bekufanele ukhulume ngezwe elikhuluma ngesikhala sakwaNtombela kodwa vele wakhuluma ngesikhala nje la noma ubani kodwa ngiyazika ukuthi kuthi uNtombela wazi wathutha la wayekhe khona ngoba abantu baxabana joint in bazohlangana esikhaleni kwaNtombela wagcine bona ukuthi hayi la ngizothela amachaphazela bahlobo Ngiyabonga kakhulu bafundisi bami, abazalwane benu. Ngiyazi ukuthi namhlanje nginilimazile emnikelweni. Ngoba ngeke banikele laba bantu. Njoba bela. Kodwa ngibonga ukungibekezelela. Lo mnikelo nizokwenza nina mkhulu esizweni sakithi KwaZulu Natal. Ngiyabonga kakhulu. Enye into engenze ngifune nina abafundisi nani bazalwane ukuthi kunalento ekuthi unembeza. Kwi-department ikhona i-budget i-10 billion. Kodwa imigaqo mningi egubhekile nefayo namabhrinji ahambayo. Ayushintshi le budget unembeza umuntu. Kukhona yaka community safety and licensing. Salesikhala no Dr. Maseko nabafowethu labo omnqayana. Ngoba ngisizwile lesi sibongo. Kungenzeka njalo khona umnqayo wangempela ngoba awukwazi uvela ube nesinciphiso nje engekho umnqayo wangempela. Hayi mina namhlanje ngibanginamuntu. Akho umuntu nakubafundisa uthi ubheki. Ngoba phela kunongqongqoshi akwazi uba ubheki nongqongqoshi abe ubheki. Ongenani ngoba ubhekani. Usuba ubheki ke mawufika altar. Ngoba altar ayisekwindawo yakho ke le. Nami ngiyazi ngungqongqoshi ngapha. Kodwa ngala enkolweni ngiyazi ukuthi bakhona ongqongqoshi. Bayingozana ke. Bafike babe uminister la emhlabeni. Nangale phezulu la ungazi ufike khona. So uma kwabanda mina ayi uyoba senkingeni mina nje hayi ngeke mina ngibona le khona sesihlala ungasuki kuye hayi ngeke ngisuke kini mina abafundisi ngoba akekho nje umuntu ongathi mase kuthiwa kuyongena ezulwini kuthiwa umpemba akeke angena hawo futhi ningazi seniyothi nje hayi nina nangiculela leli culo lethi waza kuJesu noma uma ninginiki kuze ngikwazi ukungena ngesaba ukuyinikela ngifuna ukukhuluma ngonembeza ngoba yinini engazi ukuthi nizokwazi ukukhuluma nonembeza ayikho into esingayenzile ukufundisa abantu ukuthi bashayele kanjani ayikho into esingayenzile ukuthi bangagwaza abanye bagqilaza abanye abantu kodwa izinto eziqhubekayo lezo manje unembeza uma ukhandeke kahle into enhle ngonembeza noma abawukhandekile kahle Unembeza uyakutshela ukuthi abanye abusukuba ngumdlengula lo hey uzoboshwa. Njengoba ucaba ngiyobamba inkunzi nje uzoboshwa. Uyibamba inkunzi mawusuboshwe unembeza ukutshela ukuthi hey kodwa yazi bengitshelile njalo. Ungene nawe etilongweni uhlale nawe ngaphakathi ngitshelile ukuthi uzoboshwa buka ke manje ukuthi sikuphi. Kodwa unankinga ngoba uloku hleli wena kuwe. Ngoba noma usungaphakathi ejele Uma ungayiphathanga kahle ngeke uyithole iparole. Uqhubeka ungayiphathi kahle uthi ufuna iparole mase wenza uhafu wesigwebo. Ungayitholi pha uthi nembeza kodwa uzoyithola kanjani iparole ngoba wena umthetho wakho umlaleli umthetho wasejele. Now ngizele kunina abafundisi nani bazalwane ukuthi ningilekelele silwe sonke lempi ngoba akekho umuntu oyosilwela. Ngikhulele enkonzweni mina. Futhi niyangibona nje ukuthi uyangibona nje mashobani ukuthi anyona le nkonzo yakho nami nginezami izevatho so hey ngayilaya kulosisi hayi ngeke ngiphinde ngiyagcina ngcike ukuthi ngize enkonzweni njengengemvethe kodwa sengiyokwevatha kwenye indawo manje ukuthi nizongibona la kwaNongoma yithi ngisheshiseni ngenza i-disclaimer ukuthi umcimbi ngulethanga la Ngoba kukhona abantu engihlobene nabo. Niyocabanga ukuthi njengoba kunodadewethu usekela mayor ngilethe umcimbi la. Hayi. Angenzanga kanjalo. Njengoba kunomphemba ela ibaqulusini hayi angilethanga yiloko. Ngoba lapha evuna kukhona ishangane lathatha udadewethu. Angiyadlala abashana bami ngothi ngiswela ba Uvama mangidlula la njalo ngithitshwe lapha elonyeni ngiyothola inkuku kamabanga sengaze ngayitholi I withdraw Yatraw ngicela ukugcina ngento ethi ke kulezi izintatha engizoyicela ngizozenza nje 1 minute Eyokuqala ngiyazi ukuthi seniyenzile sesidlulile kuyona kodwa ngicela niqhubeke nikhuleke ningami ngoba laba Umphembu uzobe ngasangazi nje uSompisi ngo-2021. Lo balingasangazi iphela. Balwe balobe kuyiphathe yodwa abantu. Baze babulalane bekwi-organization eyodwa. Bese bebizwa uNtuli. Kodwa bakuyiphathe yodwa ngazi bafuna kungene kanjani. Ngiqale ngobani ngoba ngothi ngithi ngiqala ngalokuthi hayi. Usuwane kushuthi usuthatha isayidi kushuthi usuzomjoinisa enye inhlangano. Kodwa bayangifuna futhi uma sebedilikelwe ama-bleach. Uma Phisi uvela athe baba. I-bridge lase engapha emondlo lihambile. Uyangifuna uma sefuna i-bridge. Bese efuna ukulivula yena kodwa. Ngeke kulokothe ndodana. Hayi hayi kimi. Hayi kimi inkakana nenkakana lidla imsundu yakakubo. Ngifika la ngisuka. Ngalena kuwa 10 abantu bakhona bafuna nje ukubiyela ukuze badle uNdlunkulu uyazi nomfowethu uMashobane oyiso lesilo ukuthi silo sipassionate ngokulima ukuze abantu bangabulawa indlala nangile ke kulabo abantu balapha ngoba umfowethu uNyembe uThami dala wayivama ukukhala ukuthi bafuna ukulinyelwa abantu lapha mbembe bafuna ukulinyelwa abantu lapha mbembe now Nondlunkulu umntwana uZephu naye efuna le yonto. Bangicela ke behlangene necouncilor kenzela ukuthi ngideclare ningalilwisa icouncilor ngoba nomntwana uShenge uyazi ukuthi uChampion munye la. Bakhuluma ngama bridge ngathi kodwa councilor mawufuna baweleke abantu lapha bridge nizokwakhela ngoba ukwakhelwa imphele. Kodwa mabelo nawe bengafuna ukwela kuleli bridge bayeke bawele emanzini. Uma ngabe umfulu bathatha bazobuya kuNtuli bazothi uNtuli sifuna helicopter namaphoyisa abazotakula abantu manje ayikho enye indlela asikhulume ngentuthuko silapha abantu baphila abantu badla abantu ukuze bakwazi ukusivotela bephila sonke ngoba iqiniso ukuthi abantu abayidli ANC abayidli AFP abayidli ke sekunane EFF angazidleka kanjani ngoba ibomvu abayidli DA Asebenzeni ndawonye yaba lomkhuleko. Ngiyabonga dadewethu ungibongele kushenge owumeya we-district ukuthi akudedele uzommela. Ngiyabonga dadewethu Xabhashe. Ngithola lenyike i-page ngawe namhlanje emngani wami. Hey sivama ukutabana nalo sisi makuthiwa nje kune-by-election ngibona sayiphithizela ngithi ayiphithizelela lapha wena. Xabhashe. Inkinga unegqubu. I withdraw. Cha, wake wangikhumbuza enye into engangimethembisa ukuthi hayi le. Le wathi lena isihambile esekela me. Wathi ngizokufonela ngo half past 12 ebusuku. Yavele yahamba le wathi ngavele ngavala ucingo. Ngiyavuka ekuseni senginama miss calls amaningi. Engiyifonela ngiyithathanga le number yakhe. Ngiyifonele le number. Athi hayi ngikutshelile. Ngikutshelile ngithe unegqubu umngane wami wathi hayi ngine memory sharp. Manje ngoba usafundiswana uhavele wathi une memory. Kodwa ngicela nikhulekele ukuthi ama parties ewodwa abangalwi bodwa. Vele ikhundla ibekiwe zimbalwa. Ngeke bangene bonke. Kodwa futhi ngicela nikhulekele kwa one ama political parties ahlukene ukuthazwana. There's one thing enziwe yi-IFP ne-ANC eJohannesburg eGauteng. Into okufanele sikhulekele ungene lemoyana lakuthini. Ngoba angibazi abantu balalela kanjani lokho kuyi-ANC naloko kuyi-IFP. Wake wathi ushenge songcwaba omunye umuntu. Wathi ngiyazwa nje kuthiwa nginamahlonga andlebe. Kodwa wakha amahlongondle badlula we-ANC. Nangu uNyumalemo womkhombe eduzana. Angazi ukuthi sizwa kanjani. Angiqale kulabo abakakhongolosi. Ushenge uhlala esho njalo unesiqoko sakhe asifakayo sinoluthuli sinomongameli baseZambia. Angazi ukuthi yebo phela ngeke akekho omunye angamfaka ngoba akakabikho omdala enkatheni. Ngeke kodwa futhi afake sakhe umuntu oyihlonipha yini ono nje leliya liyazi ukuthi ipolitiki uyidlala makuyikuphi now uhlale sho njalo ukuthi waqalaphi yena manje angazi ukuthi ANC uma ingakujabulela ukuthi uyashushenga kafihli ukuthi waqalaphi mina ke ngisengibe nesikhathi ukusebenza naye umuntu engimhlonipha kakhulu sake savalelwa ngathi ngivelelwe savalelwa ilift sakhe sisebenze eCape Town eParliament eCape Town la ngivalela naye hey hayi ngabona ukuthi ngisengilakini lapha kodwa kwathi late mase livuliwe ilift I mean bese ntabukela buntuli lapha ngoba mina kube nje belingavuleki ngifikelwa uphiswa kushobinga bezovela ngishobinge njengoba sengimdala uthi utabukela mina ngoba ngisemncane ngizosaba ukuphoxeka ngawo-ke lo mkhuleko ngicela niwu-extende kuleyo nto okwesibili ngaphambili ngifike kokugcina kunenkampani enkulu e-RBM iyefuna ukuphuma kunabantu abaningi abaqashiwe namshona la kanongoma bakhona abasebenza khona bayephuma yahamba ngalo mbango khona kusho ukuthi abantu bazobuya bazohlala emakhaya bangasebenzi naye enye ingxenye ngicela nikhulekele bafundisi ngiyazi ukuthi ngicabanga ukuthi akuyona itereni yenu kodwa iBhayibheli lithi umhlaba ungokaJehova kwala kwawo yizo nabantu laba abakhileyo kuwe ngawo-ke usungihlalisa phela banezitayela abaphathi bohlela hayi ngizazi kahle kodwa kokugcina bafowethu nodadewethu ikakhulukazi nabafundisi kukhona izwe ebhayibhelini elithi uNkulunkulu eyala abantu bakhe ukuthi akathandi ukuthi mabelwa bedlana baqedane eyi lena ngiyacela ningikhulekise ngoba angiyazi kuzokwenzeka kanjani izolo uNkulunkulu ungisizile ngokuthi ibandla lamaNazaretha lingakwazi ukukhipha isidumbu bengicabanga ukuthi ukhona ozoba khona omele amaNazaretha la ekukhulekeni ngoba ngiyazi ubengeke ayishiye leyo yokuthi uNkulunkulu abasize nje kodwa mina njengomuntu ophathisa umnyango wezokuphepha ngiyacela abafundisi ngibe nendlela eyani eyafika kuSolomon yokukwazi ukuhlakanipha ukuthi uzongena kanjani lapha ngiyabazi bonke amasayidi omabili ngiyawazi bayafika abantu ndlukulu bangifonele nalaba abangawinanga enkantolo bathi hayi siright le nto kade uyisho ngisho ke umuntu uyamanga kungaba ukuthi iqhelelene nje neqiniso now nalaba abafika ngalaba bathi sinencwadi ngithi but bafowethu incwadi ngeke isivike isibhamu ngiyacela ninginike ithuba lokuhlangana nani noma ngabe kuthiwa ngizohlangana nabanye ngapha kodwa futhi ngizoba nenkinga yokuthi ngizoqala ngawubani ngoba bazothi uqala kanjani kulaba vele wena so kukhona into evame ukushiwa ke bekuthi ngifuna ukuyisho ngitshele la labantu be-IFP engibabona la ugwala wake wathi kukhandwe umasipala i-ANC yaletha kuthiwa abantu abameleleke nenhlangano zomphakathi nani nani kwaba khona wathi hayi thina simele i-SACP simele i-COSATU ugwala wathi hayi asizurojwa lapha uyabona nje laba be-COSATU abantu bamele i-COSATU uyabona nje ngisho amakhalabo ukuthi ukhongolose la yingako nami nginibingelele ngoba noma ungathi u-deputy mayor noma u-acting mayor ngiyabona nje ukuthi hayi la kunomboko la le mpi yasenazaretha ifuna sikhuleke sonke hayi ngiyakubona nkosana hayi sengiyakubona nkosana ngiyacela bafowethu ninginikeze i-leadership yasebuhleni i-leadership yasethemba ezinhle ngoba ngiyayisaba into engahle yenzeke lapha ngiyayisaba into engasenzeke lapha ngiyaza ngihlakaniphile kakhulu kodwa ngiyacela nisikhulekise niyokhulekisa namaNazaretha ngoba yikho into ebuhlungu ukuthi kubulalana abazalwane and abantu esithembele kubo angazi noma ngiyakuphoxani kodwa angikholwa njengoba njengoba unje nje kusho ukuthi novaseline uthe kancane abantu okuthi uma sesineyinkinga sihambe sibe onikodima siye kubo hayi akumina ngedwa wayo Mandela wafika wabthola bomongameli wayo JZ wakuthola wayo Cyril wakuthola wayo Zikalala wakuthola ba wayo Bheki wakuthola wakuthola seke waxosha kuBheki uBheki icele hayi nami nganikele ukhona ngintombazane yayi ngihlupha kabi kabi ithayi hambe yonikele onyazini ngaze ngathi kuyo hey njengoba uthi njalo akunikele onyazini kanti manje nibaningi ofuna ngiye nasekuphakameni ngiye nakumpanza lo wahlubuka wayikhandele lakhe layo manje ngoba phela kukhona nencoyincoyi yazama naye manje kusho ukuthi ngingagcina ke kodwa ngoba ngiyipolitician ofuna ninikele kubo bonke ngoba mina ngithi ngiyakwa equality ngibatreat ngokufanayo abantu eh ngiye kubo bonke bese kuhlangana izithunywa ke zasese abese ke zinginikeza ke kodwa ke baba ngifisa ukuthi ngoba ngithe ngikubonile ukuthi ukhonza Nazaretha ngiyabacela ngiyabafundisa kodwa iBhayibheli engilifundayo lithi ayikho insindiso ngomunye ngiyacela ukuthi nizikhulekele nani ukuthi nedlule kulesi simo sizodlula nginama 8 years kodwa ngifuna ukwatshela abantu abazobe ngihlangana nabo ukuthi ngicabanga ukuthi abenze njani ukuze sikwazi ukudlula sidlule ngokuthula ngoba baye bathi labantu abakumabe khohlisana abakhongolose bathi uma wenza kabi amathambo kaThambo azonyakaza anganganyakaza ngani kuwa amathambo vele kukhona neculo ethi uma kwenkosi wathathwa uHezekiya wambeka endaweni awazi unganyakazi mase kubizwa inkosi bafundisi silekeleleni